kwa sigiri kalafu Bobo ya gala jonji weko barafu Mulafu lafu ya demuli mwe mizamfu Nganzandino numwana sisi ba mitafu Lavandiku kwa sigiri kalafu Bobo ya gala jonji weko barafu Mulafu lafu ya demuli mwe mizamfu Nganzandino numwana sisi ba mitafu Yenze muna kukumika Harina lafu etaweuka Olinomu yenze nzeka Saba nkutwale ewangeka oh. Beautiful aye Feel my ginger Leo ni leo Tucheze kandanda Beautiful aye Feel my ginger Leo ni leo Tucheze kandanda Umenichanganya kama bamia na mchicho nataka nifanyije Umenichokoza kama Jackie Chan mchino nataka nipigane Ige mume wini Forever you'll never be a loser Sinipaka la simba Izo mbogole wazita ingia Kalero mpumuzo moyo Ngandi na weyando wongo Alala I'm so sorry Tucheze kandanda Beautiful aye Feel my ginger Leo ni leo Tucheze kandanda Beautiful aye Feel my ginger Leo ni leo Tucheze kandanda Yenze muna kukumika Harina lafu etaweuka Olinomu yenze nzeka Saba nkutwale ewangeka Beautiful aye Feel my ginger Leo ni leo Tucheze kandanda Beautiful aye Feel my ginger Leo ni leo Tucheze kandanda Beautiful aye Feel my ginger Leo ni leo Tucheze kandanda Jiggy, 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 jiggy,